kuona. Cause every day iwe usiku mchana. Kwani mwisho wa leo ndo mwanzo wa kesho, mwisho wa leo. Kwani mwisho wa leo ndo mwanzo wa kesho, mwisho wa leo. Hakuna zetamani kuwa na furaha, sema ndio vile tu mambo yanabana. Usikate tamaa, kwani bado napambana. Leo kwa yule, kesho kwako. Leo kwa yule, kesho kwako.
Basi ngoja nikwambie, labda kesho is a good day. Ngoja nikwambie, labda kesho is a brighter day.
No today, ipo siku nitaona. Cause every day, iwe usiku mchana. Kwani mwisho wa leo, ndo mwanzo wa kesho, mwisho wa leo. Kwani mwisho wa leo, ndo mwanzo wa kesho, mwisho wa leo.
Kwani bado matatizo, yeah, matatizo. We live like in prison, yeah, in prison. Oh, we still believe tomorrow's gonna be a shining day, and we will achieve our brightest day. Yeah, yeah. Get out your worries, 'cause everything we're gonna be okay. Yeah.
No more suffering, suffering,
suffering from the anger.
Yeah. No more suffering, suffering,
yeah, from the sickness. Is a good day.
Yeah, yeah.
Kwa mbie, labda kesho is a brighter day. Yeah.
Not today, ipo siku nitaona. Cause every day, iwe usiku mchana. Kwani mwisho wa leo, ndo mwanzo wa kesho, mwisho wa leo. Kwani mwisho wa leo, ndo mwanzo wa kesho, mwisho wa leo.